Native rapper.
Just beat up.
So I hisia zangu zilikuwa sawa, akili yangu ilikuwa pawa, kwa maradhi yangu ulikuwa dawa. Umenchoresha mbele ya ndugu, hisi sawa. Washikaji walinambia we kicheche nkakata, kumbe una maseke mekuja. Wana kudandia mabisho na mapapa, ukienda kwenye guesti kwenye ba. Ubinadamu kazi, binadamu shazi. Mpende kupendao ya epuke maradhi. Mambo mengi ya menikuta,
inajuta kuruka nae.
Pisi moja mwana tisa,
kuruka nae.
Toka mbele stakisa.
Mbeche karanga, manyanga, chakali cha cha cha. Shachoka utoporu, walai na inua matanga. Shamaliza kare yako kigogo, kusione jogo, uwezi kusema no. Viwanja vyoto nago, shamaliza kino kwa vigogo, kusione jogo, uwezi kusema no. Viwanja vyoto nago.
Umenipa wenge BCBG, umeni roga roga, kawa soni siski. Yani zoba zoba, unalika na wengi. Laini mboga mboga, taki tena mapenzi na woga woga. Sasa nimeshtuka, swala la mapenzi futa. Najua kilichoni kuta, moyo usende pupa. Mwingine tatafuta. Movie liko endi wekano. Ubinadamu kazi, binadamu shazi. Mpende kupenda au ya epuke maradhi. Mambo mengi ya menikuta.
Inajuta kuruka nae.
Pisi moja mwana tisa,
kuruka nae.
Toka mbele stakisa.
Mbeche karanga, manyanga, chakali cha cha cha. Shachoka utoporu, walai na inua matanga. Shamaliza kare yako kigogo, kusione jogo. Uwezi kusema no. Viwanja vyoto nago, shamaliza kino kwa vigogo. Kusione jogo, uwezi kusema no. Viwanja vyoto nago. Umenikosea Nyauloso, umemkosea Kumbe chip 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 karanga.
Wow. Igesa worldwide. Thank you. About you and I.